na kuabudu Mungu wangu siku zote nitakusifu Mungu mfalme, jina la Baba nitalibariki milele, kila kuchao nitabariki
Fulfillment.